Kwanza Records.
Oh no, eh. Masneliane na benzina.
Fans, kills on the chat.
Mandela Captain. They lose their gain. I did not entertain. That's why I maintain. Welcome to the side of clever people than you. Time, the time, and the time will say for you. Nawekeza kwenye muda kwa kila ninacholenga. Yesu alimjua Yuda na bado akumtenga. Malenga wanatambua, wahenga wameshafua. Mdogo paka nakua, slow but sure. Nipo wasikia buzz wapo shazna. Hapo kazi, hapa kazi pandangazna. Pata kazi, pata hazi kuwazna. Acha kazi kosa vazi data wazna. Sikia makelele sielewi za hoja. Nina kinga ya milele siya demu siku moja. Kwingine siwezi kwenda Mandela kuhamania. Nafanya ninachopenda na muda utanambia.
I don't force, I just do, cause I believe the time will tell. And I do what I do, cause I believe the time will tell. Life is so hard for us, that's serious. But we go fight and fight, now mysterious time will tell.
Dini chungu ila dawa, wajinga wanapagawa. Muda ninagawa, michongo naenda sawa. Sawa kama kawa, nitaluka bila mbawa. Bila bila tuende sawa, nikishiba watanawa. Yes, yali wakiiba, snitch na wapuuza. Nazalau mwiba, napata tende na uza. Misi mtumwa, wala utendalo, najua fika. Ntamaliza misafala, kwao bila ya fika. Maua ya nanyonywa na asali natokea. Laia na nyonywa na mfumo na jongea. Sikupotea njia nilipo sijapotea. Sikujuta kuingia sisa kipa kutokea. Piwa hip hop na foka na kusikika. Wawekezi kwenye lap wanaogopa filisika. Eshima siwezi bau ndo mana sibaba iki. Naweza kosa wadau nikawa na mashabiki.
I don't force, I just do, cause I believe the time will tell. And I do what I do, cause I believe the time will tell. Life is so hard for us, that's serious. But we go fight and fight, now mysterious. Time will tell. Time will tell.
Eles me querem ver cair. Opressão total, them fear. Put barriers on my prayers. We no care. Yo, kiddie, check up. They don't wanna see you laugh. Sababu na make up. Live up yourself, cause you deserve. And that time we tell. Fight to not to fail. Plus never regret. Stand up and raise. Unacho nitakia, mina kutakia twice.
I don't force, I just do, cause I believe the time will tell.
Oh, nama,
yeah. I do what I do, cause I believe the time will tell.
Time will tell.
That is so hard for us, that is serious. But we go fight.